sijota mani.
Ile le jwante jabino de nyaw coronavirus on dabe tebe idun ya hata idun be ito yad no andabe kabar chalal koli tirivite. Mbi kolati sababu mudun jamarne ko hewe mudun yopi dati mbiade tedir nyaw coronavirus o. Watu jono dun lati kisababu so yimele hewbe lili su doktoro hospital di Mali. Kete mo kanko Dr. Boubacar Drame yo kanko humini kabar habude oro nyaw nokuno dater hospital di Mali kuma sifi dohen.
Le centre est sous pression.
Centre o an billi san handen nyawbe gombe le makko ananja temeder e chapan e jetton e taton don windabe do gondube daranede sawrede yoga e mabbe ana gondi e sawrede ciudi debbe jetton woni wombe do jetton be ana tampisanne lesoji jeddi tan woni men jogi do don sabide nyawbe yoga be wajibi kanandoma alana keba do lelo watti yoga men jewtoto wonno be nyaw o tampini sanne men gonti allaaji yogaaji daranade nyawbe yoga be den gondi mo nindi nokku do tampube sanne ani yewtede dun ana way buutude allaaji di ge nyaw o taguji meden tan woni ko yawata sini dabreji mbiyaade ana dente himbe nyaw o ana teddine o majjam on wattu sini himbe lelni juude ayya nanga himbe hubbe kasen en taki take wattu chakiti do dinankobe ngadi kawrute mawde de kurtungoji du be teddinta dabreji di jidi concert ngaji ana kewi wattu chakiti do
wattu jone min dokkal landongol professeur Dawda Kassou menta gote ngondo e humini be kabar habude nyaw coronavirus
yalla bonno gol maski ana wada neddo hindu ko yaltinta e fofango mudum tilo natti nadun na fedde mom noddirta OMS won laawi di hokki di kana jabbeedi lewi mako adadu maski ngaydi hana jabbaade laawi di o hollitiidi ko dum woni so abami maski ma o a fofi lehen fofango ma ana waawi yufinde maski o dum hollata wiide hindu ana nata ana yalta maski o ana waawi sakkaade geedi nyaw o hindu dum pofotaanu du ana waawi hoyfudi sanne wala fu torde ngondo e maski o ko nayarto bangal hindu
to kaditen bete hande do kabaruji meden jowi do nyaw coronavirus tinne ngattuno ko he modon hakkille wakkati fu bon do maskiji modon fa deno ko he modon deno battibe on du
sijo tamani.